Zami Love Dot.
Just turn it up a little bit.
Yo, yo. 1, 2, 1, 2. Let's go.
Mukachasu.
Let me tell you a story.
Story Mukachasu.
I'm Mr. Good
Mukachasu. Woka Mukachasu. Panali panali niliko na chistori. Wangwangu apachiri muigori. Choka chena kufana enenenze wavizwe zwe. Mwembe mdi pangoloko chwe chwe. Ninakula na stepfather elo kapokola. Washete ya papondi na kangu kukakola. Dei nika gande nufani kutapinira. Elo kuinfosi ya zemo mulifo karipira. Oki that aside umukumu kila banda. Ujamudala ezo vala tumasanda. Munzi wanse tezo yopa eve. Elo kwenze kuruma atiari na lilomba na panda. Thoke nze na viva na fapu ino viva kashana. Maka maka chibaba Ndiche zila kasana Goma kusambela number one ni mahuhuchi na zola no zola mubili wanse matatu. Guess what chezu enda na kagai muhudu kapentene. Kamwana kamubusa wakupende. Kachakola kenzo enzako na chipenzi. Every weekend ni machius lezi menzi. Yellow kama zimbela machiki veli veli. Niko yonda kumakali na bigi potibeli. In fact kama oneka ngaka na kwa shoka. Somalian Somalian na tusi sito shoka. Mantembela story kwe yenda. Madenja, baben manaya mbono kudia of course. Ndipo vakosa fast ni suku ya maofos. So, mwaili ya inachaya ze kapo. Beto the same feathers steady mafopo. Walai bilai muro mansing mansing now. This is when the story gets so interesting. Yapezeka one month later gelo wanamimba. Elovo icho sanavo bababra bajimba. Situ ya kava, beni kuibaula. Ndepe ya chia realize ati anafaula. Ma, elo mudala wake mweni pasta. Ni mawane kuchechi ni disaster. Futi kusaidi ya gelo ni yoko sakendo. Mudala wake ni wavinyanga ya moya na ndembo. So the only way out peni ni kukana mimba. So wangu wangu wanataba na panyumba. Hapa story nafika na kumapare. Umaziva cheda kine sinanyale. Ni spaki as usual take babra ashete ya sivindu. Elo mugae zafaka poka na mulandu. Kana mupingira chea tiachione. Nikuza kweze kantu. So fast forward imanje tabwele na mufuture. Baben memuma wona wolo ni wapusa. Sikuti ni mova wewa matimba. Ganshi yopoti beri ni take babra na mulo wa mimba.
Anyways, I'm Mr. Good Vibes.
We call
Mukachasu.